XYZ Entertainment.
Ichi ni chato ichi.
Kobe.
What up? Nawadezu kakusila nishi wa misa tuntu. Twe tupanga sensi twina tulipe kumutu. Hatichela tukutambo vala po madresi. Hacha hapo browsi kasketi kama lesi. Nipitile ukukuli vena mumba yacha. Tiseba na bapasa vanga kwani sena yati. Zawa soko neza bambo vala po mabamba. Kumutu bantu bafunza kapena ni vyamba. Na momu Zambia hapa kulima Amerikanzi. Bashoka munzingani petro muma cherikanzi. Vena sarafina siniza ngena mucholi. Vanga kumangize wako pala I'm sorry. Chenti shimike pali isu ya mutale. Manyumba na vidungu muma poto na mambale. What a time nice eti apeze kako. Antimili nice eti funa kuswetako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
Tiao momenti pazedi tina katika ma satellite. Kuli tundu tweve tina matika kalanda nyasa. Ina wonse kwa salajika. Tina vao na vena nezi vapenda mafiga. Drama bali drama chilimo limo pati tu. Vachikwila na mu guys vako pesa bali tu. Kuli vena kondwani Kleso University. Vafana muka fiumu vasa kila diversity. Youth empowerment nayo yaleta chongo. Brown envelope unishi waleka chongo. Vamea vana kwatila diola ilipa. Issue ya mahanibi, but talu fire. Corona nayo ya titeka panzi. Pressure pali pressure, tilipe pona chansi. What a time nice eti apeze kako. Offline ishi wa misa tuntuni zako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.